yamde no wittori min taji chapande tati dande studio kalangu kettini don kibaruji modde fufulde Omar Hamma janganta do masinaji eden godi seni saka ender ko kibaruji meden en kala e wiide ko sardobe wiitebe grefe no tawda e beydanede andal to endan ko jeddire tonder do so do filla mojjintinol talki bingu leydaku ko gomnanti wonno wada nanni wum pere bibbe bombe jogibe kaborde no paso nimbe policeji kanche ndeki juude do mum min gartan on ko directeur policeji on fammini nanni yewtere meden pindina hande yatana ala do gollal ko projet fondation irandel der sahel wadi do filla wujugol no wasa kangen der niger mali e burkina faso kore jam hirtama yerno kalirno de der ko e kibaruji meden mohammed bazoum horejo leydi meden niger hande alarba o woni ko ardoyi bato mabbitol hana wuddu hite lantarki nyibandu to endan zender ko ummoto sembe mega wattuji nogay e didi yero no ANP famminere mbi en du wuddu du nyiba kana der lawol gollidol e kampani gonde jonde hore mun to endan leydi Mauritani e gomnati Niger ko lati cede mu umma kina miliaruji sappo e nay sefa e kodeke ndo wodde hite du gollidi tana e nebban essence ko Niger ko yaada ta eno jaye e laddeji yidire mbi en doni e dolawol goton goldon ni nawtoraki hano hite lantarki bibbe gallure zenderde eno hanir ummata kona hano eterde mega wattuji sappo e go kolati nder wakkati nguli duudi hewta eterde sappo e jeego mega watt yerno habare on fammeneri nani tewtal labi dun wani durwo ko dubu jinaji didi e no gayi e tati to endan difano woni e hore mu hande subana woni bi en do durwo be chapande je tato sappo e nayo kambe woni ko chamayi fadde la sara doso e tilaberi no durwide kanjum e agadeze e nyame kanjum ni wadi ko bi'en agadeze no tawda e durwo goto mo samayi doso no heddodi tato maradi dido tawa dido tilaberi goto zender goto nyame no wondi durwo be nayo be chamayi Gomnanti leydi meden Niger wadi mojjintin hal total ki bingu leydaku dum du sabi ko sarusi kawjido filla talkur bingu leydaku ko diludu leydi e leydi yaade tewtugol du warde sigili tondo so nogay e jeddi yaade chapande tati Desembre noni be dande andal sarrobe e ko wite grefe en do filla gol mojjintinol gume yama ardi do gol gu mojjintinol sigili dum nani ko wi Aoussi Abdourahmane
Cuude kiite kan en ɓuri waɗande himɓe talkiɗi leydaku hitaani duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi ɗum moƴƴini golle cuuɗi kiite ɗi enda ndenne no haani noon himɓe funtugo dow ko winda nder dewtere nde enden ni himɓe nawtoro ɗum nde no gaɗani talkiɗi leydaku ɗi enda gollooɓe kawjiɓe fii waɗande himɓe talkiɗi kan en du no kaani andini ko winda wi'a nder moƴƴinol gol endan ngam kamɓe du ɓe mbaawa waɗude golle maɓɓe fodde no haaniri ganno woodi hiɗamɓe bayla inɗe mumɓen dow talki ɓi leydaku maɓɓe wala du laawol laamu leydi gol haɗi himɓe bayla inɗe mumɓen amma sey ni no woodi noon tilay no ɗum tokkira nden ko inde nden wayli
poliseji kanke kenga woni ko kolli ardiɓe hawsi ton gumpal fasotoɓe dow laabi jogiɓe kaɓorɗe bonɗe no teta nder gallure nde e filago muɗum ngol wiɗagol du no ardiɗo policeji département on ardi ɗum toɓe keɓoyi kaɓorɗe wonɓe no waɗa fasi dow laabi ɗin mohammed boubacar soumana commissaire policeji kanthie nani ko wi Habu Sarki Saley dow majjum
ɓe daratana nder wuro goruɗo jawdi iɓe jogi malfaji iɓe paso himɓe lebbi tati bittiɗi nder wuro matamei himɓe gon gardi e lore fa ɓe kinni iɓe pella fa teede goɗɗo jaɓa nder wuro matamei no waɗa golle bonɗe tati iɓe gaɗi ɗum waɗi min gaɗi ɗowtinaki dow fii bonɗo gonɗo no waɗe o to min paami ko gere maɓɓe no matamei ger no zender woɓɓe dow no nder wuroji gon min tefiɓe min nangiɓe e malfaji maɓɓe dental maɓɓe gal mangal noon ngam iɓe goodi bomɓe gon gomɓe nder wuroji gon e nder laddeji iɓe goodi woɓɓe gon do ton en zender ɓen ɗon tawa kana nder banque mo zender to ceede resete nde ni joomum waddi ceede mo resi ko watta millioji capanɗe joyyi na millioji capanɗe nayyi kamɓen kokkata wuyɓe ɓen habaru
o wita kenan Akili Amadu Biro o bi leydi Ahanzar non ley departement mo Ingal Sudu kita to enda Ingal nangi mo dubi didi lebbi jeegom kasu o du halana hala mettuka yade e lenyol gon yerno Muhammad Adraman mawdo Sudu kita Ingal faminere bandi min Anise Karim e challalo lamdido mo
o wattana daade yaade o watta himɓe murta ada kaɓorɗe ɗum ndu min gi'i ko haana dalila majjum ndu waddi ko o jukka ñaamude kasu ngam dewtere kiite leydi meɗen ni jaɓay daane watte murtere himɓe gaɗa ɗum ada kaɓorɗe kuɓɓa hiite nder leydi meɗen ndi enda kasu duuɓi ɗiɗi e feccere kam woni ko wi'a o ñaama baadu ni ko sawru gacce makko ɗe enden ni kasu hitaane yaade duuɓi joyi waɗay jeɗɗiije ɗiɗi ko nder yiilaaru amin gon min jehi fader sire maɓɓe min pooɗi hakkilloji himɓe wi'ude e kakkilu ngam wala mo anda torra ka rafi keƴoro hakkillo fukkimu wawi waddude nder cakantarare ngam iɓe andi nafakka jonde jaam denne min mbawa jaɓude daane watte kaɓorɗe adi
kenga non woni ko gomnanti Niger tabintini moƴƴintingol ndenagu dow fi gollitirɗe jamani nde dabare du fuɗɗatana gollude nangude duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi e tati yaade nogayi e jeɗɗi ko tawda e laabi nayi arande fuu renugol nawtortoɓe e gollitirɗe jamani yaade ɓiɓɓe leydi kamɗe e mbi'e ñiddiji mawɗi e ɓeydintinde sembe du fande denu renude dow fila gollitiroɓe e mbi'en gollitirɗi jamani ɗi e darjinde campaniji gonɗi e jonde hoore mum eɗi leydi ley kilini kuuji kewɗi nder ñame heɓama waroɓe sawro wonɓe no mboytoro ano ɓaawo nawo mbi'en nguudu no ñawu non ngongu no ɓeydoro yeeso yeruno docteur Hassan Haruna loctorojo goduɗo andal dow ñawuji famminiri alamin wachar keɓɗo lamdademo
ces maladies sont surtout
ñawno ko ñamandeji ɗi himɓe ñamata waddata wakkati jugo fudo deni jomum no ñamowo sanne ñami fa waɗi ɓandu teddirka mum no ɓuri gi'e ɓandu mum sembe neɗɗo soñinta ɓandu mum ngam ɓandu mum firtu rafi soñugo ɓandu e ko nandini no wadda jomum ɓawo mum nawa na jomum neɓa no joɗi na neɓa no dari fa nawɗum ɗum jippo nder koyɗe jomum kan nangoyta ɗaɗi gi'al ɓawo jomum no wodi ko waddata ɓawo nawowo bowka ka golloɓe gatta nde jehi golle illa subana no joɗi nokkure worre dow kural ngal neɗɗo heggintako joɗo to golle kando no
wadda
mbiyen ni caggal kantol ndungu misali ley dabbunde ñawuji kewɗi no nanga dabbaji e pooli ley département mo doganduci ɗum dow mbiyen misali hano ñaw ko nangata poofaali dabbaji mane mbiyen gortoɗe noon ni no docteur mbiyen Sadu Moussa famminiri mawɗo wittineruɓe latiɗo wonana to endan duuci Aliou Baba yewtide makko
la première maladie c'est les parasites
ñaw aranu kan woni ñaw gilɗi reedu ngam ndungu hanti e andol ko wono ko ñawugun nder ndungu iɗum nanga sanne dabbaji denne ko handi woni ɗi kokki safareji gilɗi reedu ko warata gilɗi ɗin ñaw ɗiɗaɓo woni ñaw poofaali ko dabbaji ñawuji ɗi iɗum ñawte ñawuji noon ko haɗata ɗi ɓeydo iɗum wawi ñawtede nde ni jomum wi'i bisaji mum no woodi ñaw faali to no handi yara dabbaji ɗin to sarusi hawjine fi ñawtol majji ɗi gaɗane kural ñaw tataɓo kan woni ñaw pooli e gortoɗe e ko nandini denne ko ɓuri wodde woni laabi kisnoji koƴe law ngam ɗi kisa
jonka say garten ar yewtere meɗen pinilon mbi'e nder nokkuje to kange mbasete kewɗe le Burkina Faso Mali Niger no baako nimɓe no kaɗe no tokkiti e gollude nder mum ɗum du no woodi baasi mawɗo ko waddanta harto jaaye e laddeji nder leyɗe sahel ɗen Allah e kulle ɗe ɓe gollirta ko futtinta kaaƴi nder mum kanƴum waɗi ko mbi'en hano cuuɗi habaruɗi fondation irondel nder sahel mbiya studio yafa studio kalangu studio tamani kawri golli dow mum ko Faisal Woydirago wi'i nani ko fammina e fulfulde
eren tawa do en dan ni der ngayka lugga sanne nokkuto kange wona wase hore hudo na yoraade yannaange leedi Burkina Faso to tawde biete André Wedrawogo jangina no en dan ko sakiti nati basol kange gol
do fodde metri gilaso tawa de jiga kan fi irti kaaje en dan pousse na julle de der basol gol en dan dum hewtake kaaje baleji tidde de en dan sai dum watta puttinir dum ko wete firewall na bi en dynamite der francire hayre
dynamite
quoi faraway kanyu wonno ko goltirte kanga on le février 2022 didi warayna himbe chapane jago e tatom e dow kanga ngondo Burkina odani ko waddi dum woni bofi wonna wad e majjum zumana bano kawjira fik moñeni gol ittol kanga ander leydi enda
l'utilisation
nautorade puttinir dum lawo lamu leydi kawjingo basirol kanga jungo haji basoda nanna kulle de enden sede neddo hokkama lawol
mutugo
jalbugol kangengol endan wana worbe tan ela ni dum balandugo tan kangaba leydi mali rewbe koy mu en no tawa e do fi tawtol kangengol endan hawa makasuba goto rewbe endan nan ko filli do majju
musoy jora e mi da bogol kan rewbe gattata der gayka be burtina kaade to kangeden tawa denko worbe koja dun lote denko min garta to bogol gol min kinno min en poda bogol gol der gayka gam min burtina kaaje ko de golle dudde kebaama golle de joomu wadi kan yo birti golle den no goodi tampil sanne gan golle sembeno de joomu wowtay nanan gie bandu mun no nawa gander mun no nawa baawu mun e koyde mun fu no nawa
nadi reku dapiu
itol kange no bonna sanne la deji e jaye kange gono wonto en tamu no development mo sai region mo tilaberi kange o tawa kana natir la de domande parc w kaylu yaaye kawjido fi la deji e jaye commune mo tamu o wi golle kange ko wona wadi ndan no wodi bonanda ko no wadda yaade e ngurna himbe kanyu e ngurndam tabaji di wuro kay ladde fu
ina kari hankanganan
no kure de enden didama gambirdi ladde di enden tawani der parku o enden heba to jodum deni parku o enden suki wombe der chakantraje dendu keba kumta hajujum amma handem basol kangen no kure de enden waddi ko ladde de enden no fecci himbe no gada kingi do bulli wasirde kangen de enden ibe nawtoro ledde de dum be nyiba sinado lotirtedo kangen o kandu no nyawnane de nato yi pete chakantaraje de enden waddanan dabaji di enden ka endu sadornan cen de ilam wubbi diele pete de enden wattoyi der mayo gon nyawnan likki di enden nyamudo di fu kandu di nyawna
demo bi hengudu sande
basol kange ko wadirte e jude dum ko latina bona laddeje jaye acca himbe acca dabaji no han hojane labi semben teji gang kange on endan delkana
Dawon wanta kibaruji meden tili ya demgal fulfulde mbi endo inda asumane shina baludo kwa di kibaruji njoti saini isiaka tawano do doma sinaji wala fuko mbaude sana njapodo as motari alaji Muhammadu owada kwa demgal hausa nkwara yamde joe mintaila soe didi ya joe kirtan to jamhirti
Istilio kalangu
Nyande fu ketine sigilaji studio kalangu ala sar yande joy do radio di golidito e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati chapande joy en
to on jeggitin sigilaji jettire
altinere fu der yewtere pindinol do fi saryaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumare fu batu joda kalen mo ko be habaruji gam martude kompa ko wad der jettire
soy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde en fu fottem fada studio kalangu yadu leydi niger